Swali mutu hapa kila mutu wako na kutu shika wako mii shike wangu mutu acha kipusa basi minkubusu ati come to the toke tu dance ati shoke na usiogope mdogo tuziondoke mkate nsake npate nchote na ihadi koste miwasha ninote na kuwaga fete tuende tuendete shaka mashete jibambe sitete si leo ni siku yako mami kam tuka watoke tuka kule kinguai na bado kini jenga step back tia kwani niache bado just tia tingishizo mara ma tia mikono juko napenda ma tia right left tia kwani niache bado just tia tingishizo mara ma tia mikono juko napenda ma tia right left tia tingishizo mara ma tia rumba soko konazo ma tia tingishizo mara ma tia rumba soko konazo ma tia mambo lucy napenda koka pusi kakuweka brown sana duke uzi kakona tunyole tu soft kata uzi nikarefu sana miuka pima kana uzi na venye kuna choto suka tuenda ni ya kamisi najoka na skenja kaja bonya kutoka juzi mindo na kutana au wengine Johnny upuzi au wengine chaki ati ningware mdogo nikipiga bag kamsupa kakakam kakadeke hak kakadei nimpige maji mbake cheko jack mdogo tuki cheki movie ya Snoopy Duck cheki kwani niache bado just tiati tingishizo mara mati tiati mikono juko napenda mati tiati right left tiati kwani niache bado just tiati tingishizo mara mati tiati mikono juko napenda mati tiati right left tiati sinapenda vile mtu unayoyoma siri kama gode vile na kuchoma siri kama mbukura dansha soma ba wa bona tuona madini kwa